Wakati tunafika mwisho na kuchoka kama wanadamu, Baba Mungu ninaomba ukatukumbuke.
Clip Studio.
Baba,
Baba,
Baba we.
Mama yangu kabla ya kwenda aliniambia, huyu ndiye Mungu utakayetegemea. Kilio changu na machozi yangu, Baba, mimi naomba unikumbuke. Mama kabla hajaenda aliniambia, huyu ndiye Mungu utakayemtegemea. Kilio changu na machozi yangu, Baba, mimi naomba unikumbuke.
Baba yangu,
Baba,
Baba,
Baba we,
Mungu wangu,
Baba,
Yehova,
wewe ni Mungu.
Baba yangu,
kilio changu na machozi yangu,
Baba yangu,
Baba, naomba unikumbuke. Wakati wa majaribu mimi ninajiuliza, Mungu wangu, uko wapi? Maana ulisema hautoniacha kama mtoto yatima. Wakati wa majaribu, Baba, mimi najiuliza maswali mengi. Mungu wangu, uko wapi? Na agano lako, Baba, ulisema hautoniacha kama mtoto yatima.
Baba,
Baba,
Baba ya
wamechoka sana.
Nilio wategemea mimi wamenisahau.
Machozi yangu na kilio changu, Baba, mimi naomba unikumbuke.
Nilio wategemea wengine wamenikimbia, wamechoka Bwana na kunisaidia.
Mimi sina Mungu mwingine, ni wewe ninayetegemea. Mimi nao omba unikumbuke.
Baba ya
Baba,
Mungu mwema,
Baba we,
Yehova Jire,
Baba, wewe ni Mungu mkuu.
Nisaidie Bwana,
kilio changu na machozi yangu,
Baba ya
Baba, na omba unikumbuke.
Kama Daudi mimi nachoka na ninaogopa,
nimefika mwisho Bwana, mimi siwezi. Ndiyo naomba unikumbuke.
Sina nguvu Bwana ya kujitetea,
Bwana nisaidie.
Sina nguvu Yesu ya kujiulizia.
Nimefika mwisho, nimeinua mikono, Baba, naomba.